Hey, kia ken hum mai lai ka mauna ka mauna kie kie iluna kukina kina kila kila o luna o luna e ke hau.
Still now.